Shisha yotaba ninon lati kawata nama kule gwete hande nde enda ankero tunjara le agadez ayia nsukabe umatoro na njara tunsani na hantewe tundo lulata kisa kula yade esaro mape kanyo ehorepe urungong Madame Ahmed Totan Hadiza ina urunong edu lati nsakula sani
Dejin
sukabe jangobe hebe gala anu janga tutukuda afu atawa ibe buo batabaka idu ada hakilo sani na neto anda kutu rimanta himbe undu wadi mite ngata dane he ardipe be ada lawul kwa watu jari shisha de achama
si problem la
jari lo majum kwete shisha dun no wada do satar maji yade echela bibe adama be alaji adamu lati do kanyo hauji no kurto hanga be saorte le loktor agadez nani kwa haldo majum
la consommation avizibi di shisha
jari shisha de no wadan himbe satorna sani ganti yomu himbe jaritamu himbe tinoto no dabu dira nyawu himbe buri rabu dirde woni doiru maunu jari tabaka no sotina hakilo neto faa abada abdin ngam yototo wakati mode neto yaraika neto walana horimu
esete substance pour survivre
de ko sabi ko horebe wurugo endan galano haldo filo dum dom dum wonno ko himbe gonno jama ko e mon der wur agades studio kalangu lande kebe kambe horebe endan fa heba fama do filo kan endan be bi hono lumago maji horemu walana wadre e do law labugol tiagal mundu be bi yade yeso labi ko jodi do filo majum abubakar ajual kanyi wonde dabo maire mo commune agades ndani ko haldo dum
woni bodal ko min gadda
do der hubere agades do ko yawi min adan lawul hadude himbe jar shisha o do labi kam jarde makko min he ko amin dum sulimin min durwan keddi bawde amin o watta himbe acci jarde tabaka
seron prise ainsi sama
jarol shisha on endan hadetele agades honno dum hadira nyemeni endan jonka en kettino do yaade nyalaade ngaroje